It is games on the beach.
Selma Remix.
Kama vinga kama ho, vi shinobi ni yo, kiamba pemba.